waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali. Israa'iil iyo Hamas oo ka talisa gacanka Qaasa ayaa aqbalay heshiis xabad joojin oo ay Masar dhexdhexaadisay, kaasoo bilowday saaka subaxnimadii waqtiga gobollada bari ee dalkan Australia kadib 11 maalmood oo dhiig daadanayay. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay in guddiga ammaanka ee golaha wasiiradu ay ansixiyeen habeenkii Khamiista ahayd xabad joojin ay Masar dhexdhexaadisay oo u dhexeeya iyaga iyo Hamas. Go'aankan ayaa imanaya kadib 2 saacadood iyo bar ay wada hadallo u socdeen golaha wasiirada, taasoo kadib keentay inay ansixiyaan sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. Afhayeen u hadlay Hamas oo ku sugan marinka Gaza, Hassan Qasim, ayaa sheegay in madaxa golaha sare ee Hamas Ismaaciil Haniya waqtiga xabad joojinta ay masaaridu la socodsiiyeen. Dhexdhexaadiye masaari ah ayaa u sheegay Hamas in Israa'iil ay ogolaatay xabad joojinta, sidaas daraaddeedna annaguna waan aqbalnay, ayaa lagu yiri ila wareed ka soo baxay Hamas oo aan magacooda la shaacin. Tahir Al-Nunu oo dhanka saxaafadda kala taliya Mr. Haniya Ismaaciil ayaa sheegay in Falastiiniyiinta iyo xoogaga iska caabintu ay ka go'an tahay inay heshiiska ilaaliyaan oo fuliyaan haddii dhinaca Israa'iil sidoo kale laga helo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa soo dhaweeyay xabad joojinta, isagoo sheegay inuu arko fursad saxa oo lagu gaaro yool ah in nabad waarta laga gaaro Bariga Dhexe, isagoo ku amaanay dowladda Masar doorka lixaad kale oo ay ka qaadatay heshiiskan xabad joojinta.
You know, we've held intensive high-level discussions, hour by hour, literally.
Sidaad ogtihiin, waxaanu wadnay wadahadallo joogto ah oo heer sare ah oo u socday si isdaba joog ah oo aanu la lahayn Masar, maamulka Falastiiniinta iyo dalal kale oo Bariga Dhexe ah, annagoo uga dan lahayn sidii looga baaqsan lahaa colaad daba dheeraata sidaanu hore u aragnay sanadihii hore. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Masar Al-Sisi iyo saraakiisha kale ee Masar oo door lixaad leh ka qaatay diblomaasiyaddan. Mr. Biden ayaa ka hadlay qaybta ay dalalka kale ka qaateen sidii loo soo afjari lahaa colaadan, isagoo tacsi u diray dadkii uga dhintay labada dhinacba, waa Israa'iil iyo Falastiiniyiinta dagaalkan.
I also appreciate the contributions of other parties in the region who've been engaged in working toward.
Runtii waan ka mahadcelinayaa qaybta ay ka qaateen dalalka kale ee gobolka oo ka shaqeeyay joojinta colaadan. Colaadani waxay sababtay dhimashada dad badan oo rayida oo ay ku jiraan caruur. Tacsi ayaana u dirayaa qoysaskoodii Israa'iil iyo Falastiiniyiintaba, waxaana rajaynayaa inay kuwa dhaawacana soo bogsadaan. Madaxweynaha Mareykanka ayaa intaa ku daray in Mareykanka ay ka go'an tahay inuu kala shaqeeyo qaramada midoobay iyo beesha caalamka in si degdeg ah gargaar bini'aadamnimo loo gaarsiiyo shacabka degan marinka Qaza iyo dadaalada dib loogu dhisayo gobolkaasi. Innagoo u marayna, ayuu yiri, qaab aan loo ogolaan doonin Hamas inay dib isu hubayso.
We will do this in full partnership with the Palestinian Authority, not Hamas Authority.
Waxaan samaynaynaa annagoo si buuxda ula shaqayn doona maamulka Falastiiniinta oo aan ahayn Hamas, qaab aanan ugu ogolaanayn Hamas inay dib xooggeedii military ku soo ceshato, ayuu yiri madaxweyne Biden. Hogaamiyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo dhaweeyay xabad joojinta, isagoo ammaanay dadaalka Masar iyo Qatar ay geliyeen si ay arrintani u hirgasho.
I welcome the ceasefire between Gaza and Israel after 11 days of deadly hostilities.
Waan soo dhaweynaynaa xabad joojinta la dhexdhigay Gaza iyo Israa'iil kadib 11 maalmood oo colaad ay dadku dhinteen halkaasi ka socdeen. Waxaan ka tacsiyeynayaa dadkii ku dhintay colaadan, waxaan ku amaanayaa Masar iyo Qatar dadaalkii ay iyagoo si dhow ula shaqeynaya qaramada midoobay ay deganaanshihii ugu soo celiyeen Gaza iyo Israa'iil, waxaana ugu baaqayaa labada dhinac inay fuliyaan oo ilaaliyaan xabad joojintaasi. Markii lagu dhawaaqay xabad joojintana, wakiilka qaramada midoobay u jooga Masar Maxamed Idris ayaa xubnaha qaramada midoobay u sheegay inay maalgelin doonaan dadaalada dib loogu dhisayo dhulka la haysto ee Falastiiniinta ee dagaalka khasaaraha uu ka soo gaaray.
عن تخصيص 500 مليون دولار.
We have announced that we've allocated $500 million in
the context of the Egyptian initiative for the reconstruction of the Gaza Strip. oo ka mid ah hindisaha Masar ee dib loogu dhisayo gacanka Gaza. Waxaan sidoo kale ku dhawaaqnay in shirkada khubura ah oo Masar leedahay ay qayb ka qaadan doonaan dib u dhiskan. 11 maalmood ee dagaalku socdayna, Israa'iil ayaa khasaare xoog leh u geysatay Hamas, laakiin waa ay ku guuldareysatay inay ka hor istaagto Hamas inay soo rido gantaalo noloshii malaayiin Israa'iil qasay. Israa'iil ayaa boqolaal duqeyme cirka ku qaaday intii howlgalkan uu socday, iyadoo beegsatay waxa ay ku sheegtay agabka military ee Hamas oo ay ku jiraan godadka dhulka hoostiisa oo isku xiran. Hamas iyo kooxaha kale ee mintidiinta oo ku jiray guryaha dadku degan yihiin ayaa ku tuuray in ka badan 4,000 oo gantaal Israa'iil, iyadoo boqolaal aysan gaarin yoolkii loo waday, halka intooda badan ay qabteen qalabka gantaalaha soo rida ee Israa'iiliinta. Waraysi ay la yeelatay idaacadda SBS Arabic 24 ayuu saxufi Faadi Xuseyn ku sheegay in nolosha qasahadda ay tahay mid aad u adag.
The humanitarian situation here is very difficult. Many homes and buildings were destroyed.
Xaaladda bini'aadamnimo waa mid aad u adag halkan aan joogo. Guryo iyo dhismayaal badan ayaa la burburiyay. Xaafado dhan ayaa dhulka lala simay. Ilaa iyo hadda, Falastiiniyiin ka badan 107,000 ayaa ka qaxay guryahoodii. 47,000 oo ka midana waxa ay gabaad ka dhiganayaan 58 goobood oo Gaza oo dhan ah. Ugu yaraan 230 Falastiiniyiin ayaa la sheegay in lagu dilay dagaalka. Sida laga soo xigtay saraakiisha caafimaadka Gaza, halka 12 qof oo Israa'iiliyiin ah ay ku dhinteen.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.